Alisema hatuendi mbali, hapa ni wapi? Mzinga nunga,
mzinga kaza.
Odeo mama, alisema hatuendi mbali, hapa ni wapi? Mzinga nunga,
mzinga kaza.
Papa limefika, pate jazama mta toto mote mao, nachora saba vi, viboko litupiga, sina mramba hakina kevona mkuli ya shamba. Finger, licking his finger, licking sweet finger, licking chomina, ua ua, demi yako yuku itahani, mikwake maua, olipita nini kwa sahani, nitaba na tua anti soft cut skin na yangu wa vibra, na yangu kuwa job shinda mote wa mati, na nga, ina chafu kina nga dada, na nilong shinda kiki ya manzi wa kibra.